Igbosongs.com.
Pẹ̀lú kọ́ nínú ọkùnkà ayọ̀ ní ẹni egwú akọ́nù jẹ́ ọ. Ndị báyìí ẹgọ́ ọdụkwánù fẹ́ n'ọnụ ọ. Mànà ịkpàtàsí akpàtà siri ike. Màkà nà onye na-enwere ego màkà esi akpafọ ego. Bipi ihe aka n'akpa ọ bụrụ empty pocket. Chako chako. Negodu ọtụtụ atasa ka mmezu ego wee bute afịa. A ga-akwụ kwa akwụ. Hey! Ego oyibo. Ị gaala akwụkwọ mmadụ n'ụwa. If I tell you, say I love you, 30 million for your account.
I don't really.
Eko, just swap your genie, yeah, get 30 million. Oh, Versace and the Gucci. Roll up them for your body, oh, my baby. Rubber slippers, he go you for number. Get do car, yes, man. Wọ́pọ̀ ego danyadanya ezi ayo, wẹ̀lú wáyé gbàkọ́ fún mi. Mmadụ alábùtà onwe ihe nùwà. Ìmàrí ìbẹ̀lára ẹ̀mọ onye àlà chachalè. Wọ́rọ̀sí nwanne ya nà-àfújú anya ọ nẹ̀nù ha. Bọ́dọ̀ onye aka nà-ekwu n'òsò n'ibe na-ewe miwe n'omere.
Ego dị mfe.
N'ọnụ onye ụbịam.
Ego dị mfe.
Nya bụ ibe na-ewute m n'obi ọgọ ọgọ. Ndụ bịa mma ka esi akpọ ego afọ a. Mmanụ oruzi ego weta weta. Nye anya ego ikwelu na nkwa. Nye eme ego mbinyelu gị. Bute n'ego ka ikezi ego. Setu ụlọ ọmụ ka nna bụ. Nwanne ezi ego ga-apụta okwu n'enu. Ofu bụ ndị nwa ka esi akpa afọ ego n'ụwa. Ọzọ bụ ndị nwa ka esi akpa ata ego n'ụwa. Maọbụ ndị nwa ka esi elisasi ego n'ụwa enugo. Na ndị nwa ka esi edebe ego ọfụma. Nwanne kedu nke ibu n'ụwa ka juu. Are you a spender or an investor? Me man a 50 bottles of Hennessy. The man club na Lekki put 3 million naira. Man a making 3 million naira for some people for Lekki within 3 years. I'm back up, woman, they know what he got of woman. May God if they not know, they know what we do them. Me man who for do be na 1090, first me went for decade. My fadji yang wangu. For do jump back and they know what we see, li wa venza. My fadji yang ye guy sing, oh, yo, 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 yo. For do question me that, of ya, can e blue na kamadu. My fadji go ba wet your mind. But they baru no nemi for galanya. They better why you man. Banya fugo nye la dana lodo iPhone 6. How many bag of cement in the 946? How many trips of stones to the 946? How many trips of sand to the 946? You maro na nye bego mweli vome mwuli makuno kakai. Iku si kula lodo ugona. The better. May God defend no one go. Molili ya nani feo ya hayo. Maya wuche ya wajoku mwone no wakanda kwa ye.
Ego di
fe.
Nono nyugem.
Nono nyugem.
Ego di fe.
Ya bivene wuche muna obyo.
Ego di fe. Nono nyugem. Ego di fe.
Umu wa makesi ya kwega fa.
Ego di fe.
Nono
nyugem. Ego di fe.
Moru zeke wete wete.
Konyo bia mabagare.
Nyanyegi kwelo na mkwa.
Konyo
bia mabagare. Kwa mego minye logi. Kutene go kai kezi ego.
Konyo bia mabagare.
Setu lomu kanabo.
Konyo bia mabagare.
Mwane sene kaputo kone nuwa.
Konyo bia mabagare.
God in fact. Double Mike, I'm not going to do more than our cup. You might even go on your son at 2 your I'm not your neck when you see. MC Jack, you made a lunch in a food passing. Guys, if you follow your fego,
you're going in front of me.
I'm not your girl like a Clayton, then one. See, this is your pocket, look at it. My God, who's in the world? Gonya polo sinia jela America. Nkoso sinia jelo China. Wadu zenu nuwa mbade. Inekido nye jela America. Nonye jelo China. Kafanta na kumbwade na jointi yo. Na Nigeria. Aywe kwelu nego di vode nuwa mpata yesika ike. Ufuba si kemero lunch na my former church. Ege Jaru Cathedral. Konya buna wena fafengo. Fonya wenya kaside liya $30,000. Bishop weti bebu sinega na chapia. Si ya pia kebelu yebele. Wokuni siya kebelu yebele. Obru nobu wonyala. Wonyala wolu 30% sinega liya $30,000. Akawelu kwa na church yo. Bishop weti bebu. Akwonyala. Una adenanka, na kunyala, my nosu anuka, pa kunyala. Ijenu gona chachu, was eje sosi. Inotu gona chachu, was ane sosi. Nige nye tineke, 5 for 3 times, ene pota siba. Manu video tine baruna, ota o. Pas gai se video tine kwaruna, ota o. Makivele meva. Oye ti mo ye ne jira Wana mo si be mu ko ga to si o ga ba ne ku Oru se mo si ageri di mo va Touch ya wa enti Pase mu la ka ni si o nenu wa ne ti mo Kedu si ni so ro si Kedu se ti wa poro 500,000 Wana bo ka mu si jo Project ti touch ya ta ko lu Was a book up as on our man on the garden. What I yap, Papa, changing. Upon a bank of California, Maryland, make it up a web on you. My cafe, California, and a luncheon. But those are the garden, fair man. After 2 months, said the end, you know. But let's say that someone were a careful. Ba we ni we we wa ti anyo fu apase anamalohun e eh au ba bu lu ko do gu si je makande god in fenu wa
de god in fenu no nyu
de
god in fenu
bi abi be ne wute mu no bi o ho
no nyu de god in fenu
umu wa ma kesi ape gafa
de god in fenu no nyu de god in fenu
Moru zeke wete wete
Konyo pia mabagareba
Nyanye egi kwelo na mkwa
Konyo muna bagareba
Wame gombi nyalogi
Konyo pia mabagareba
Utene koka ikezi ego
Konyo muna bagareba
Setu lomu kanabo
Konyo pia mabagareba
Wame gombi nyalogi
Konyo pia
mabagareba Utene koka ikezi ego
Konyo muna bagareba
Setu lomu kanabo
Konyo pia
mabagareba Wanese neka putoko nenu
More music at ibosongs.com.